Are gimi leydi meɗen ngon hande no dow lawol majjute ga andiraɓe piyol majje naabi en nawtorade ɗe kan en gon gala no gollida ɗe hano no Kadir Musa ardiɗo saru suji leydi kawjiɗi nawtorade are ɗe nder ministére cembinɗinol finatawaji leydi wi'iri ɗum amma o wi'i ko iɗum wawi fuɗude hakkillo cukaɓe ummatore leydi yaade he ekkitade ɗe e nawtorade ɗe.
Kon yimɓe kani paama nder mum ni woni guineji ko fiyante jimi e boomi ɗi leñi gonjey ɗum hunde fuu ko darta fina tawa e ko nimɓe tawima ko rewete Allah e jamani on nimɓe no ɗon joppa ɗi nden ne ɗum saabi ko ɗum wawa wi'ede ɗum jogete ngam nimɓe joginoɓe ɗum ɓen aadi joppolo majjum e gaɗol muɗum. Jonda on kokki misali piiɗe biram ko mala mamma barka mo Allah hinno yaafo fiita kanko tan woni neɗɗo cakitiɗo no fiya hoddu biram ndu ndenne saito wiɗa agolo waɗa ndaare sako gineji ɗi majjina no woodi heddodiɓe ɗi kati
encore qui sont vivants.
Misali de ni Allah waɗi are ɗe boppaka amma waroɓe ekkitoɓen ni guni gala noe watte
ko
woni hen ni gaɗon wiɗagol ndaron ɗum du no gollal ministére hawjine filla fina tawa ndenno amma ko andumini miɗen nder wakkati mo bawɗe amin keƴƴayi ko woda ɗum fuu komin jiɗi noon iɗum welimi miɗen andi darja majjum deyi no bawɗe amin forri ni min gollirta
ndenne he giɗe maɗa bawɗe ɗe biwɗa ɗe noon gatta yewtinaki kin waɗe fa ministére cembinɗinowo fina tawaji kandu daara laabi kanaɗi adede na
miɗen godi golleji domaɗi gammun e ƴewde guineji gollitirɗi ɗi en jiɗi majjude batte wala no gollire ɗum du farto sukaɓe ummatore ndenno miɗen mbawi wadde ko hatto tawe ɓe jiɗi guineji goɗɗi jogi tama mo sono momin godi on ni woni pelle mballoɓe min ɓen ɗo no bawɗe mum foti ballirto minen du hedde amin miɗen godi komin ardini
priorité.